qosidu kulaysi dulligay agahayga socod oo caadiba qosidu kulaysi dulligay agahayga socod
Evlor.